radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga. Iki kiganiro ndakibatuye mwese abagore mwatandukanye n'abagabo banyu mugeze mu mahina, mwe mwahunze muhetse mugataha muhetse muhekeye u Rwanda, none abo mwibarutse bakaba bababaza aho base basigaye. Ngituye abavandimwe bumvise inkuba zikubita bagatatana batanganye, ariko nanu bakaba bagishaka uko bahura umwana ntibagirwe iwabo. Na nyina Sabimana yavuye mu kigo cy'imfubyi asubira ku Kacyiru gushaka umukecuru wamuhetse ngo amurangire iwabo. By'umwihariko iki kiganiro ngituye abana bose barokotse. Murumva inkuru y'umwana wavanywe mu mirambo ahitwa i Rugango yagenda muyaga akakurwa n'umusamaritani wamukuye mu menyo ya rubamba akamugeza ku bitaro bya Butare hafi ya Mamba. Umwana wamwitayeho ni umuntu wari ufite akazi n'akakabyiniriro ka Nyirabukara, yari umuforomokazi mu bitaro bya kaminuza i Butare. Uwo mwana niba akiriho ntazi wamuramiye. Ni mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Nyirasabimana Rose atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana akagari ka Kigali umudugudu w'Amasangano. Arashaka umuryango we, yamaze imyaka 6 mu kigo cy'imfubyi cya Croix Rouge ku Kacyiru.
Ikintu kizanye nashakaga kurangisha ababyeyi banjye ngo ndebe ko nabona umuryango wanjye. Nabuze mu 1994 nize na sita yakorewe Abatutsi.
Wababuze ute? Mwaburaniye he? Byagenze bite?
Twari dutuye Kimihurura aho bita mu Rugando ahahoze ari komine ya Kacyiru.
Yego.
Ubwo nabanaga na papa na mama na basaza banjye babiri. Tuza gutandukana rero uburyo twatandukanyemo simbyibuka neza. Naje kubona imodoka idutwara itujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita muri Croix Rouge ariya na none Kacyiru.
None se muri 1994 wari ufite imyaka ingahe?
Abaturanyi twari duturanye nabo bambwiye ko nari mfite imyaka nk'itatu cyangwa itatu n'igice.
Abaturanyi banyu nibo bakujyanye mu kigo cy'imfubyi bakubwiye ko wahageze ute?
Oya, nyuma mvuye muri Croix Rouge umuryango waramfashe ujya kundera. Noneho nyuma aho maze gukurira mfite maze gusura igice cy'ubwenge ndavuga nireka ndi hahantu hahora hanza mu mutwe mpora nekereza hari iwacu ngende masemberere mbere. Ubwo ngubwo ngezeyo rero ndatembera mbona harahindutse, negera abaturage basuye ndababaza nise umuntu ukagukena gucara cy'abahanga barambwira ngo yaragiye. Ariko ubu muturage wose nagiraga we yarambwiraga ati urasa n'umugabo wabaga hano n'ubundi. Ndababwira ni njyewe mwana we wari mutoya yarasa. Ubwo rero bambwira ibintu byose nyine barambwira ati turibuka ko wari ufite imyaka nk'itatu ni wowe mwana mutoya yari afite kuko turabyibuka w'agakobwa. Ubwo rero bagenda baba amakuru menshi nayo ntari nzi, nanjye mbabwira amakuru nibuka nibaho ngaho. Nuko ndabaza nimba bamenya aho ababyeyi banjye bari, bambwira ko babaheruka 1994/1996 ngo baragarutse barongera baragenda ntibongeye kumenya irengero ryabo.
Ngaho rero mbwira, papa wawe yitwaga nde?
Papa wanjye yitwaga Mukungukirwa Emile. Nari mfite basaza banjye babiri, umwe yitwaga Wironja n'iryo zina nibuka, undi akitwa Kimonano.
Ayo mazina kunumva atari amazina amenyerewe kwitwa mu Rwanda. Papa wawe yakomokaga mu kahe karere?
Papa wanjye yakomokaga i Bukavu muri Kongo.
Mama wawe se nawe yari umukongomanikazi?
Mama nawe ngo yari umukongomani ariko ntago mbizi neza uwo nzi neza cyane ni papa kuko ari we bose bari bazi abakuru bose nagerageje kubaza barambiye ati mwara bakungumana
baba se barakubwiye icyo papa wawe yakoraga
papa yari umukanishi yarafite n'ikimodoka cyakombe kijya gusa orange
nicyo bakubwiye cyangwa se icyo kimodoka nawe warakibonaga ukiri umwana urakibuka
gusa ndibuka ko yarafite ikimodoka kijya gusa orange ariko sinago nzi nimba cyaritwaga ngo va wa kobine ibyo nibyo bambwiye ariko ngenda bitwara yaragifite ariko simenye karuko bakiye
Udi muri Croix Rouge ninde wakurangiye aho iwanyu bari batuye
Ndi muri Croix Rouge nubundi nakomezaga kwibuka kwa tariki mihuru ariko nkagira imbaraga nke yazani nura kujyayo numva mfite ubwoba navuga nubundi agenda gute numva mfite ubwoba noneho mbura bikomeza kumbamo najya nibuka umuturanyi twari duturanye witwaga Suzana mbese nibuka n'umugezi basaza banjye banjyanagaho bamete tukajya kuvoma tukahakinira bagakunda kwicara kuri uwo mugezi bakajya baririmba ngo amazi 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 y'abakomana ndetse ako kantu kanzagamo buri gihe burya ako karirimbo kakanzamo
yego
bigatuma nibuka uwo musaza wanjye witwaga Kimonana
yego
ako karirimbo katumaga nibuka uwo musaza wanjye witwaga Kimonana niwe nibukaga cyane
Hanyuma uhageze bakubwiye yuko papa wawe hageze muri 96 bakubwiye se igihe yongiye kuhavira
Bambiye yuko papa yaje kuko intambara iba yaragiye kimodoka kirasigara noneho 96 aragaruka mu kumubona ntibongiye kumubona bamubonye rimwe aza mu kugenda ntibamenye yagendeye kuko n'ikimodoka nima ngo barakireze barakibura
ku buryo ashobora kuba yari yagarutse aje gushaka imodoka ye
yashobora kuba yaraje kureba iyo modoka yarasize akongera akagenda
ntabwo bakubwiye niba yarazanye n'abasaza bawe cyangwa se na mama wawe
yaje wenyine nta mwana yari afite na mama ntabwo bari bari kumwe
wambwiye ko bakomokaga ibukavu
ibukavu muri Kongo
nta gace wumvaga bavuga yakomokagamo kubera ko Bukavu ni nka Kigali yo ngiyo wabutuye ku Kimihurura undatuye ku Kimironko undatuye ku Kivugiza Bukavu ndayifite uduce ifite Kadutu ifite Nyawera ifite n'utundi nta gace wafashe mu mutwe yakomokagamo
bavuga akakomoka ibukavu gusa muri Kongo
yego
noneho gusa abaturanyi barambwiye ngo ashobora kuba yarakomokaga ahantu bita mu gace bitaga ngo Kadudu nimba ari Kadudu
abaye akomoka Kadutu byaba ari mahire Kadutu ntabwo ari kure cyane y'u Rwanda ni hakurya ya Rusizi tugaruke ku babyeyi bakureze uvuye mu kigo cy'imfubyi bigeze bakubwira ko baza hukomoka cyangwa se wowe wigeze ubabwira kuzi neza kukomoka ku Kimihurura
narabibabwiraga bakambwira yuko bidashoboka ngo nazigera mbabona noneho nkongera nkavuga ati se mwafashije nkagerageza tukajyanayo tukareba ko tubyakunda bakavuga ngo ntabwo byashoboka ngo uze amazina abiri yonyine ngo ntacyo byatanga ubwo rero nkatuza nkabyihorera ubwo muri 2014 nibwo natinyutse niyumvamo imbaraga ndavuga ngiye kujyayo mbishake kiremo ubushake ngende mbashakise paka mbabona
yego
narahagurutse ngenda nirirwa nirukanka Kimihurura yose ngenda mbashake ubwo rero nyine ubwo ngeze aho twabaga umuyobozi waho aranyirukana ati genda wa mwana we nta muntu ukuzi kandi nabonye ahantu twabaga
ndizera nkomeje ko azumva kino kiganiro agasarukaburaga akaza kurenganura nongere nkwibutse ko u Rwanda ari igihugu ukimenya abana bacu cyane cyane kikamenya impfubyi ariko icyo dushinzwe cyane hano mu gasaro kaburaga no kugushakira ababyeyi bawe warugiye ugiye kureba Suzana wagusigaranaga ukiri mutoya none Suzana waramubonye
bamaye makuru yuko abaturanyi bakavukire bahaturiye bo bambiye yuko Suzana yapfuye n'umuryango wose wasize mu buretse umukobwa umwe wasigaye ngo nawe yagiye muri Amerika ntawuhari ubwo rero na hise nuhuza ndati horeja
wambwiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wawe wagushije kutimihurura uri igitamba mbuga niba bakumva yaba ari papa wawe mu kungukirwa ari basaza bawe wironja na kimonano niba bakumva niki ushaka kubabwira
ushaka kubabwira nuko mfite nimba maranyigihe mba numva imbabaje hagiye mba numva ngiye gusara bitewe n'ukuntu mbakumbuye njyafata igihe nkabatekerezaho cyane nkumva birandenze icyo nshaka kubabwira ni uko kimonano ndamukumbuye cyane na wironja ndifuza kongera kubabona na papa abaye akiriho byanshimisha cyane kongera gusubira mu maboko yabo tukarebana amaso ku maso
Nyirahabimana Rosa byanshimishije kukwakira mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha kugushakira umuryango niba papa wawe n'abasaza bawe ndetse na mama wawe niba bose batuye muri Kongo ikadutu n'ahandi hose baba bari nitutana babona tuzabona aba bakomokaho nawe tugushakira umuryango umere nk'abandi bana ngaho rero amahoro y'Imana
yezo namwe murakoze
Agasaro kaburaga
ndasuhuza cyane umubyeyi utuye mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali mu kagari ka Rwezamenyo yitwa Assumpta Chance n'umubyeyi wakiriye undi mubyeyi Musoni Kasim nyakwigendera Musoni Kasim yasize amuragije umwana Musoni Hussein ubafite imyaka 25 yaramaze iyo myaka yose ataza amakuru y'umuryango wa nyina wari wasigaye muri Tanzania tumaze kwakira Assumpta Chance mu kiganiro agasaro kaburaga umwana yahise abona umuryango we Assumpta Chance warakoze cyane Kadisa Placide ari mu mujyi wa Ottawa muri Canada yarafite mushiki we wazize genocide yakorewe abatutsi arashaka mwishywa we Jeanne de Chantal Muhungayire warokotse mu bana barindwi wahungiye muri Congo Kadisa Placide ikaze ku ijwi ry'America
Murakoze cyane bwana Venuste Nshimiyimana amakuru yanyu
turaho turakomeye mu kiganiro agasaro kaburaga niki cyukuzanye ku ijwi ry'America
Venustrero ikinzanye ku ijwi rya Amerika nuko ndiho nshakisha umwana twabuze bavuga yuko yaba ari muri Congo uwo mwana akaba ari mwishywa wanjye umwana wa mushiki wanjye ashobora kuba aragiye muri Congo muri 1994 muri kiriya gihe cya genocide yakorewe abatutsi
uwo mwishywa wawe yitwa nde
mwishywa wanjye yitwa Muhangayire Jeanne de Chantal akaba yarashobora kuba yaragiye yiga mu mwaka wa mbere ikibeho mu ishuri rya Marie Mercy
none agenda yajyanye nande yagiye wenyine mbwira muri make y'amateka y'umwana yavuye ikibeho gute
amateka yerekanye kubwire urumva iwabo kavukire ni muri komine Shiri ahantu yitwa Ibitare ise yitwaga Gasana Innocent yari umwarimu ku ishuri Musebe ya nyine hariya muri Shiri na mushiki wanjye akaba ari nyine mama w'umwana Mukaka Yuransira nawe yari umwarimu kazi aho ngaho i Musebe ya ariko muri genocide nyine barabishe babicira n'abandi bana uwo mwana we rero akaba yari ari ku ishuri ikibeho muri Marie Mercy akaba yarahavuye ahungana n'abandi hanyuma bagakomeza muri Congo
yaba yarajyanye n'abandi bana biganaga banganaga burunganirwe
ntabwo nabimenya neza kuko ibyo byose nibyo nabwiwe yewe icyo gihe nabaga hano muri Canada
none wabwiwe n'iki ko yageze muri Congo
ubwo nyine hari umwana wahungutse babanaga iwabo Musebeya yahungutse muri 2010 umwana w'umukobwa wabaga Musebeya kera hanyuma aza guhungana n'uwo Chantal mu niyesi wanjye hanyuma ngo baza kubana muri Congo atahutse rero n'atubwiye ko akiriho ko yanarongowe ko ari infirmiere ashoboye kwiga karangiza amashuri ya infirmiere muri Kongo ngo ahantu kuri centre cyangwa se ibitaro by'ahantu yitwa Nzovu muri Shabunda ngirango
ntabwo wigeze ushobora kugerayo nta butumwa washoboye koherezayo kugira ngo amenye ko uriho kumushaka
nagerageje ibintu byinshi kuva namenya nyine umwana ugarutse atubwiye twari tuzi ko yapfuye ariko uwo mwana agarutse atubwiye yuko yaba akiriho twagerageje kumushaka tuvugana na wari executive w'umurenge hariya nyine muri Shiri uwitwa Nyaminani Louis tuza kuvugana n'undi mukobwa wari inshuti y'uwo mwana watahutse witwa Devota bose batubwira yuko uwo mukobwa watahutse yababwiye ko akiriho hanyuma dushakisha rero ku rwego rwa Croix Rouge International barashaka baratubwira ngo ntawe babonye ariko bambwiraga yuko hari imirwano bigoye kuhajya hanyuma shakisha na HCR nabo ndabatuma ariko nabo bambwira ko ntawe babona kandi ko bigoye kuhagera nyuma naje gushakisha mu bantu bagiye batahuka barimo n'abahoze ari ingabo za kera nabo bambwira yuko bazashakira ariko nta kintu bashoboye kugeraho kugeza ubu nibwo nitabaje mwebwe ijwi rya Amerika.
Uyu mwana w'umukobwa ni mukuru wambwiraga ko yashatse ubu yaranibarutse Jean de Chantal Muhungayire yabazi ko wowe urahungaho muri Canada
ntabwo mbizi ngiye muheruka muri 89 njya muri Amerika we yigaga mu mwaka wa 4 cyangwa wa 5 primaire ubwo niho duherukana ariko najyaga mvugana n'ababyeyi be mbere ya 90 ndetse na 90 mbere ya 94 twajya tuvugana ndumva yarazi yuko mba muri Amerika ariko ntabwo yarazi igihugu mperereyemo cyangwa se umujyi ababyeyi be nibo bari babizi urebye
ijwi rya Amerika n'umudatenguha turumvikana muri ako karere k'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo dufite amaradiyo agera kuri 10 ahitisha ibiganiro byacu ndahamya yuko uyu mwisho wawe azakumva noneho akamenya yuko umushakisha niba muri kano kanya Muhungayire akumva mubwire icyo ushaka nk'umubyeyi ushaka mwishwa we n'icyo ushaka kumugezaho
ndagira ngo rwose ni aramuka yumvise ijwi rya Amerika zumve ko hari nyirarume uba muri Canada umushaka yuko babonana ushaka yuko twahura kuko niwe wasigaye wenyine ku ruhande rwa mushiki wanjye ubwo rero rwose ngize Imana nkamubona najya no kumureba rwose nkaba namuzana no muri Canada tukabana kuko ndamushaka rwose niba ariho niba Imana ikimurinze ikaba yaduhuza byanshimisha cyane kuko na maraso yanjye urabyumva bwana Venuste
nongere ngushimire bwana Placide Kalisa kuba warizeye ijwi ry'Amerika kimwe n'abandi bose barahungaho Ottawa muri Canada bakunda ijwi ry'Amerika bose ndabashuhuje ngaho rero nawe nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane bwana Venuste Imana iguhe umugisha kandi twizere yuko hari aho bizatugeza byibura uwo mwana tukamubona urakoze cyane kandi umunsi mwiza hiwanyu
Agasaro Kaburaga
ndakira muri aka kanya Aline iragena yaramaze amezi abiri avutse igihe inkambi z'impunzi zo muri Kongo zasenywaga ababyeyi be bari mu nkambi ya Kibumba hafi y'umujyi wa Goma mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe turi mu mwaka w'1996 nyina yahunza muhetse afite na murumuna we mu ntoki bari kumwe na se bageze Masisi baraburana Aline Iragena ntabwo yigeze amenya se arifuza kumubona atuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo akagari ka Kinyami umudugudu wa Rukomo
ikindi nyine ndashaka kurangisha papa wanjye twaburanye mu gihe cy'intambara yaburanye na mama twebwe ko ari batoya njye nari mfite nk'amezi nk'abiri noneho barahunga ngo bahungira ahantu bita muri Kongo agace ntago nkazi niba ari Kibumba numva mama mbwira ngo ni Kibumba ahantu bita Kibumba
yego
noneho papa wacu yango yari umusirikare niba yari umusirikare noneho ngo niba baraje kubatwara niba ari ngo mucito niko numva mama nyina ansobanurira
yego
aragenda nyine ntiyagaruka hari abo babanaga aragenda nyine ntiyagaruka ndetse aburirwa irengero noneho tuza gutahuka ndetse tuza mu Rwanda n'ubundi noneho mama akajya abaza amakuru y'abo bakoranaga bakavuga ngo ntibaherere ngo mu gace nyine kaho ngaho Ikibumba ngariho nyine ngo yashatse n'umugore mama akomeza ashakisha amakuru araburirwa nibwo nyine twaje kumva ikiganiro hano ko mushobora kuba muhuza ababuranye n'abandi niko gushishikara nyine twandikira tubaza n'amakuru nyine uko bigenda mudufashije natwe mwadushakira papa wacu yitwaga Mubiri Emmanuel
icyo gihe papa wawe ari mu gisirikare cy'u Rwanda mama wawe yakubwiye ipeti yari afite
yarambwiye ngo yari afite ipeti niba ari suri ya tona
yego
niko numva nyina ambwira baza kuburana kugeza n'ubu nta makuru ye tuzi nyine abajyaga bayatubwira baratubwiraga ko yari yarashatse ngo yashatse ngo umugore
mama wawe yigize wahunga yahunganye na papa wawe
yahunganye na papa bose nyine noneho ngo baza ngo gushaka ngo abasirikare ngo bo nyine mu kiso gusinze ahantu babajyanye kugeza icyo gihe ngo ntago bongeye kubonana
ni bande baje kubashaka
haje abantu nyine babafata ngo bavuga yuko ngo ari icyitso niba ari icyitso mama niwe waguha amakuru ahagije
mama wawe ari hafi aho ngaho
mama ntabwo turi kumwe ariko umuhamagaye kuri telefone aka kanya yaba ngezeho mubwiye ko ari mwebwe nyine mumushaka aho yaba ari hose yaje ariko ntabwo ndi kure yo mu rugo yahita ngeraho
muhamagare cyangwa ujye kumushaka hanyuma tuvugane kubera ko nkeneye gusobanukirwa neza igihe papa wawe yaviriye mu Rwanda n'icyamujyanye n'uwamujyanye kugira ngo byumvikane neza tudatanga amakuru adasobanutse neza adasobanuye neza ngaho rero dufate kano kanya mu gihe tugitegereje hano ku biryo bya Amerika ikiganiro kirakomeza ariko wowe ndebera ko wambonera mama wawe kugira ngo tuvugane mu kanya
noneho mpite muhamagara ubwo namwe murongera mu mpamagare nanjye najya no kumwirebera
njya kumwirebera nibyo byoroshye ni wowe mwana
umusange kumwirebera ngize amahirwe ke
mu gihe tugitegereje ko mama wa Aline Iragena aboneka tujye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi akagari ka Kabuga mu mudugudu wa Rwezamenyo Ananias Nkundiye nawe arashaka makuru muvandimwe we baburaniye muri Zaire mu mwaka w'1996 yitwa Bizimana Celestine yagiye ari kumwe n'umugore we Musabyimana Maria.
Ndifuza yuko mwafasha gushakisha umuvandimwe wanjye witwa Bizimana Celestine twaburanye mu muri 1996 twarahunze tugeze hakurya kahuzi biyaga parike muri Kongo.
Mwageze muri iyo parike muvuye hehe? Mwari muye nkambi?
Twari tuvuye mu nkambi ya Inera.
Hanyuma kugira ngo mutandukane habaye iki? Mwari kumwe ubundi muratandukana umwanya urukunda jahandi byagenze gute?
Ye nyine twari twikanze nk'urusaku rw'amasasu gutyo noneho turirukanka turatatana.
Hanyuma kuva icyo gihe cyose kuva muri 1996 kugeza uyu munsi ntabwo uramenya amakuru ya Bizimana?
Uyu kugeza ubu nta makuru ya mfite. Kuva muri 2000 niho we yigeze gutanga itangazo ku ijwi rya Amerika asuhuza avuga ngo niba nkiriho kuko ntiyarazi yuko naba nkiriho.
Iryo tangazo aritanga yari tanze avuga ko aherereye he?
We yavugaga ko yari akiri muri Kongo Kinshasa ngo ari aho n'umudamu n'abana, ariko amakuru ye duheruka nayo ngayo y'icyo gihe.
Kuva icyo gihe nta handi mwongeye gushakishiriza? Ntimwagerageje kumenya uko iryo tangazo ryari rimeze? Ni wowe waryiyumviye cyangwa se n'abakubwiye ko baryumvise?
Oya, abaturanyi banjye barimbwiye. Twanyuma yo twagerageje kwandika ngo dushakishe, ariko ntabwo twigeze twumva ku iradijwi rya Amerika rivuga, nyine birangira gutyo turekeraho.
Ariko abo baturanyi bawe bari bamuzi neza, bazi ko ariwe koko?
Eh, n'abaturanye nyine tuturanye bari bamuzi neza cyane.
Mbere yuko muhunga muhungira muri Kongo, mwari mutuye mu kahe gace ku Rwanda?
Eh, twari dutuye ahitwaga muri komine Mbazi, hitwaga Segiteri Gihinda Muyaga.
Mugeze muri Kongo na mbere yuko mutandukanira muri iyo pariki ya Kahuzi Biega, uwo muvandimwe wawe mwari kumwe muhunga mwegeranye cyangwa se mwari mu kivunge?
Mu guhunga twarajyanye, n'ubu nkambi twari duturanye.
Yego.
Muri iyo nkambi ya Inera.
Yego. Nta bandi bantu bari muri iyo nkambi bamubonye bakubwiye amakuru ye? Nta kindi wongeye kumenya uretse gusa ayo makuru amenye mu mwaka wa 2000 yivugira ko akiri muri Kongo?
Nyuma yaho nagiye mbaza abantu bagiye batahuka, nyuma batahutse nyuma yanjye, kuko jye natahutse muri 1997 nkajya mbabaza amakuru ye, bakati ntawe twabonye ntacyo tubiziho.
Uyu muvandimwe wawe Bizimana niba yaravuze ko ari muri Kongo, tusabe cyane abe agihari kugira ngo muzashobore guhura, azumva radio Ijwi rya Amerika, hanyuma abe yatubwira aho aherereye tubahuza. Ariko se muha makuru, urambwira ko wahungutse muri 1997, muha makuru yo mu Rwanda, ku Rwanda rumeze ubu ngubu, buneke n'impamvu waba umuhamagarira gutaha?
Aramutse anyumva namubwira ko mu Rwanda turi amahoro, tumeze neza, nta kibazo rwose, n'inzu ye yasize iracyahari aho, nanjye ndaho n'umudamu turaho. Cyakora muzehe wacu niwe witabye Imana, n'umwana wanjye w'imfura witabye Imana, na mushiki wacu twari twarahunganye witwa Nizia nawe yitabye Imana, yaguye muri itingitingi. Ayo niyo makuru y'ingenzi numva n'abamuhaye hafi ahangaha.
Kuba wo waramusize hakurya muri Kongo ukagaruka mu Rwanda, hakaba hashize imyaka 25 mutari kumwe, ntiyashoboye no kuba hari kugira ngo ashyingure uwo musaza, ni ibintu biguhungabanya? Wumva uvuga uti umuvandimwe wanjye aza kuba ari hano, twari kugira ingufu zihagije, twari kujya dufatanya akaza kumpa umubyizi nanjye nkamuhundi?
Yego cyane rwose, urumva umuvandimwe wanjye dusangira ababyeyi bombi, kuba ndi hano jyenyine we ntamubona n'umusaza yaritabye Imana, urumva nyine nanjye mfite ikibazo cyo kuba nta muryango wanjye ngifite wose.
Hari ikindi wumva ushaka kumubwira? Ndaguha nawe umunota umwe nk'uko nsanzwe nguha abandi. Hari icyo ushaka kumubwira cy'umwihariko?
Icyo namubwira cy'ingenzi ni uko akimara kumvira itangazo abaye akiriho rwose yaza, cyangwa se abaye atakinariho hakaba hari umudamu we akanyumva yitwa Musabyimana Maria, cyangwa hari umwana we waba akiriho yumvise itangazo nawe yataha.
Yego, ana niyasi nkundiye rero, ndagushimiye cyane kwa waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kimwe n'abandi
bumva ijwi rya Amerika baraho ngaho imbazi mudugudu warweza amenyo nabo hano ku ijwi rya Amerika turabashuhuje ngaho rero ukomere ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose murakoze kunyakira neza
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kimpege
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe
muzakabona
Dusubire mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kinyami twari dutegereje ko mama wa Adine Ragena aza akamufasha kuduha makuru kuri papa we Emmanuel Nkubiri baburaniye muri Congo yahageze yitwa Jeanne d'Arc Madi ya kizungu ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
None mbwira dusobanurire umugabo wawe Emmanuel Nkubiri mwatandukanye gute hari ryari?
Kubera ukundi twatandukanye twarahunze tugera i Masisi.
Yego.
Hanyuma tugeze i Masisi turaburana tuburanira mu shamba ry'Igatoyi. Nagumye Masisi hanyuma ndahunguka sinamenye irengero yagiye
muhunga hari muhe mwaka
hari 97
niho mwavuye mu Rwanda mujye Masisi
twavuye mu 96 ubwo 97 nyine turo umwa mu kwa 11 hanyuma rero 97 naniho twaburanye kubera ko twageranye i Masisi hanyuma rero turaburana
icyo gihe basenye nkambi umwari muyihe nkambi
icyo gihe twari turi Kibumba basenye nkambi dukomeza Masisi
mwavuye mu Rwanda muhe mwaka muhungira Kibumba
twavuye 94
94 Adine yarataravuka
yaratari yavuka
kubera ko yavukiye mu nkambi muri 96
ego
none umugabo wawe Emmanuel Nkubiri Aline yambwiye ko yari mu ngabo z'u Rwanda yarafite irihe peti
yari umujandarume
yego
yabaga muri jandarumori yari umu premier serge
yari premier serge muri jandarumori hanyuma
yego
Aline avuga ko yumvise ko bavuga yuko hari abantu baje kumutwara abantu baje gutwara umugabo wawe bamubwiraga ko bamujyanye he
no bapfaga kumutwara ariko icyo gihe baramutwaye yaragarutse turongera turabonana yarakiri mu nganda twari tukiri mu nganda
abari bamutwaye bari bavuze ko bamujyanye hehe
baravuga ngo ni ikito ngo cy'u Rwanda
bavuga ko ari ikito cy'u Rwanda hanyuma
ariko yageze haragaruka
yagezeho aragaruka abo bari bamutwaye ntabwo bamugumanye
baramugaruye ntacyo bamutwaye
hanyuma muva Kibumba igihe basenyaga inkambi muhungira i Masisi mugeze i Masisi mwatandukanijwe n'iki niki cyabaye kugira ngo wowe uce inzira yawe nawe aciye
hari umutekano mukeya
yego
nuko rero kubera nge nari ndangije amezi abiri njyaye
yego
nuko turaburana gutyo nari mfite n'undi mwana mu ntoki uwo arimirage nakurikira
yego
nuko rero turatatana gutyo ndamushakisha ndamubura
wowe ugaruka mu Rwanda hari andi makuru ye wongiye kumenya wigeze umenya niba kiriho cyangwa atakiriho
njiri muri iyo muri Kongo nyine
yego
hari umu gabo bakoranaga nawe ari umujandarume
yego
barabonanye arambwira ngo bakomeje ngo muri Kongo Brazzaville ngo niyo bakomeje
ku buryo umugabo wawe niba ariho yagombye kuba ari muri Kongo Brazzaville
yego
hari amakuru Adine yampaye birumvikana n'umwana na makuru umubwira waba warigeze umenya ko umugabo wawe yashatse undi mugore
narabyumviseho
yego
ngo yashatse ngo undi mugore ngo
ngo bafitanye abana batatu.
Ibyo ni byose umugabo wawe niba ari muri Congo Brazzaville, ngo Congo Brazzaville na hantu Radio Ijwi d'Amerika igera, tuhafite abantu badufasha gushakisha abantu bahari kugira ngo tubahuze nababo bari mu Rwanda. Kuba kubwiye ko umugabo wawe yashatse umugore birumvikana ntabwo ari wowe wa mbere wanshatse umushaka, n'umwana wawe arindirage na waje ashaka papa we, ariko se wowe uho wakongera akabahuza, wa hari igitekerezo umufiteho?
None se ndacyamukunda nkuko namukundaga nyine, none kandi nanjye nakomeje kumushakisha njya mu ngando imudende, njya mu ngando imutobo, ahantu ntagiye ndashakisha. Ubwo rero ubwo na nyine namukenera, nubwo yaba yarashatse undi, none se ko atari kuba wenyine imyaka yose nguko abagore twatwihangana.
None niba akumva, birashimije kumva yuko ukimukunda, kandi ni ijambo rikomeye kumva ko umugore mwatandukanijwe n'amage mu gihe cy'intambara akikubwira nyuma y'imyaka 25 uko akigukunda, uko agushaka. Niba Emmanuel Nkubiri akumva muri kano kanya, no kugira ngo uzabyumva azabimubwire, niba akumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kumubwira nk'umuntu mwabanye imyaka mike, ariko yari imyaka ikomeye mwari bato, none hashize imyaka 25 mutari kumwe, niki ushaka kumubwira?
Nina namubwira ko nyine ndi mukunda, kandi n'abana yansigiye, yansigiye abana babiri nyine barahari, babaye bakuru.
Yego.
N'umuryango mvukamo nyine barahari, n'uwo nashakiyemo wabo barahari, abantu bahari baramushaka, mbese bose tuji aje byaba ari umugisha.
Ndizera yuko akumva tuzakoresha ubushakashatsi hano, dukoresha hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo turebe ko twamubona, hanyuma tubahuze. Nawe niba atwumva muri kano kanya, nimero yanjye abantu muri Congo Brazzaville barayifite, azampamagara kugira ngo mbahuze vuba. Niba Adine Iragena, iyo mfura yawe ikikuri hafi umusubize, ngaho rero ukomere kandi ugire umunsi mwiza.
Namwe murakoze, Imana ije ibahe umugisha.
Murakoze cyane. Nimusubize Adine, nawe mushimire.
Yego
Adine,
karamye.
Urakoze cyane ku mama wawe, yampaye ibisobanuro bishimishije. Mbere yuko ngusezeraho Aline, nabaje mama wawe icyo yumva yabwirwa umugabo bashakanye ari we papa wawe, wowe papa wawe niba kumva yagushize urakana gatoya ufite amezi abiri gusa, papa wawe aribaza ukungana, ufite umunota umwe gerageza guhina amagambo umubwire icyo ushaka kumubwira, ariko umubwire nuko wakuze.
Nange meze neza, narasoje amashuri, ndakora nyine ndacuruza, nihangiye imirimo. Ubwo rero nawe niba nyumva yazagira umuhate wo kuza kureba abana yasize, kuko turamukunda, turanamukumbuye. Kubaho utazi papa wawe kandi utaranamushinguye, urumva ni ibintu nyine biba bibabaje. Ubwo mfashije nyine mukamumbonera iyo mu ijuru, simfite icyo nabahemba, iyo mu ijuru yazabahemba rwose pe. Papa wanjye ndamukunda cyane, nubwo ntaramubona ariko namwishimira rwose, kuko namaze twamaze igihe kinini tumuhiga twaramubuze. Ubwo rero mudufashije, mwadufasha kumushakisha nyine akaboneka.
Turi hano kugira ngo tubafashe, kandi ndagushimira cyane kuba warafashe kano kanya, ugafata igihe cyawe ukampamagara kenshi ubutitsa kugeza igihe tuvuganiye. Icyo ngushimira kiruta ibindi n'urwo rukundo rw'umwana ufitiye umubyeyi wawe. Tuzamushaka, tuzamushaka, tuzamenya amakuru ye, aho yaba ari hose tuzahamenya humura turi hano kugira ngo tubahumurize tubahoze tubafashe kwizera ikiganiro agasaro kaburaga nico kibereyeho ari nirage nawe ngaho rero gira amahoro ukomeze
imani igibaho mu gicafe
urakoze cyane kandi
nawe nuko nabivuga gusa ndishimye ariko nzishima kurushaho namubonye
yego nibyo komeza utegereze wizeye kandi ukomeze utere imbere mu rwo bucuruzi bwawe wihangiye
yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga urukundo impuhwe imbaraga akanyabugabo ngibyo bimwe mu birema intwari mu mwaka w'1994 umuntu wahigwaga impuhwe zaramurenze zimujyana aho bari bagiye guhamba umwana akiri muzima aratakamba baramumuha amujyana mu bitaro amakuru dufite hano ku ijwi rya Amerika nuko uwo mwana yari akiri mu bitaro bya Kaminuza Butare mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 wamwitagaho n'umuforomo witwaga Nyirabukara niryo zina rye ry'akabyiniriro uwo musamaritani watoye uwo mwana yandikiye ibaruwa agasaro kaburaga aduha makuru nahisemo kwibasangiza yose
Minisitiri Nkunda ndagusuhuje yankurikira kimwe mu biganiro byawe byo kuri VOA agasaro kaburaga irashimisha iyo umuntu abonye abo mu muryango we atakikaga kuba akiriho ngira amarangamutima iyo abantu bagushimira n'ikindiga mu ijwi bamwe barira iyo bahuje n'ababo bari barabuze bakabona mu bintu bisa n'igitangaza abenshi basoza bavuga ngo Imana izaguhembe sinzi niba twarabiganiriye mu nkubwira ibyo nanyuzemo mu 1994 ntibyari byoroshye hari umwana wari kuri paruwasi Rugango Ikinda Muyaga mu kwezi kwa kane 1994 maze abantu bazi wanjye barambwira ngo hari umwana uri mu mirambo yaho barimo bahamba uwo biciye kuri paruwasi Rugango baracyahumeka kwari mu kwiyahura kugerageza kujya kuvuza umwana nk'uwo umuvanye mu maboko y'abaturage muri kiriya gihe byanteye ubwoba ariko ndibaza nti nimba abaturage batishe uwo mwana ntiyenda bashobora kureka umuntu akajya kumuvuza abaturage benshi nari mbazi nishatsemo imbaraga ndagenda nsanga abaturage barimo baracukura umuringoti bari bagiye guhambamo abo bari bariciye kuri paruwasi Rugango ni padiri mukuru wa paruwasi wari wasabye abaturage abiranze mu kiriziya ngo bashyingure iyo mirambo yari yandagaye aho hafi ya paruwasi n'ahandi nahasanze umupadiri wari mushya aho muri paruwasi ndamwegera ndamwibwira kandi ko ndi uwo muri paruwasi mubaza niba tutasaba abaturage nkajya kuvuza ako kana yarambwiye ati abaturage bameze nabi ariko mfasha gusaba abaturage ngo bareke njye kuvuza ako kana kari kameze nabi kahumekera hejuru gafite iminyira bigafunze mu mazuru kambaye ubusa wabona gafite hagati y'umwaka umwe n'igice n'imyaka ibiri ako kana bari baragakubisuhiriye mu mutwe harahumbanye mbese bigaragara ko akeneye gusuzumwa no gukorerwa ibizamini mu bitaro nakajyanye iwanjye barakuhagira tugashakira utwenda two kwambara muto twambikaga abana bakiri bato tugahaye amata tubona karanywa n'inzara nyinshi cyane nagiye kubona mbona insoresore zimwe zaho ku musozi ziraje zinjira iwanjye zivuga ko zije kwica ako kana ukene cyane ko kari n'agahungu bamwe mu bari aho badufashije kurura izo nsoresore ziza kwemera ko umwana ashobora kumujyana mu bitaro namujyanye muri serivisi ya pediatri muri hopital universitaire y'i Butare basobanura aho mukuye baramwakira nyuma yaho mu minsi mike nanyuraga muri serivisi ya pediatri nkareba ku kana nabona gakoroherwa ntibyatinze nanjye ngira ibibazo mva iwacu ndahunga mu makuru naje kumenya mbajije nyuma bambwiye ko hari umutravalize bahindaga izina rya Nyirabukara wakoraga muri hopital universitaire ngo aje kwita cyane kuri ako kana ngo kuko byatumaga nawe batamusaba kuva mu bitaro kuko yababwiraga ko arwasha ku kana kandi ngo nawe yakeneye kwihisha mu bitaro aho nsubiriye mu Rwanda nabaririje nimba hari uzi niba uwo Nyirabukara yaraje kurokoka mu bazi by'umwana ntawashoboye kumbwira amakuru y'umubona bajije bakoraga mu bitaro icyo gihe bari bamuzi ubu nkwandikiye ngira ngo mbaze niba mu kiganiro agasaro kaburaga niba wazabaza ko hari uwamenya niba uwo mutravayeze bahembaga Nyirabukara izina rye sinashoboye kurimenya niba yararokotse mu 1994 muzamubaze amakuru y'uwo mwana wasanga Imana yarakoze igitangaza tukaba twamenya amakuru ya kokana ndagushimiye
twahisemo kudatangaza izina ry'uyu musamaritani ikiganiro agasaro kaburaga ntikirema intwari kirema imitima nimwebwe muzirema niba uzi umuforomokazi bitaga Nyirabukara waba wararokokiye mu bitaro bya kaminuza ibutare byadufasha kumenya makuru y'uwo mwana yitagaho wahagejejwe n'umusamaritani wamuvanye mu rwabayanga rwa rugango yagenda muyaga uwo mwana niba akiriho ubu n'umusore w'imyaka 30 niba yarabwiwe ko yabakomoka rugango yagenda muyaga turifuza kumuhuza nuwamwitangiye atagununwa
agasaro kaburaga
iki ni kiganiro agasaro kaburaga umugabo witwa Bertin Mbayire atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe umurenge wa Nyarubuye akagari ka Mareba umudugudu wa Rurenge ya kabiri yari yubatse afite umugore Mukakibibi Marceline n'abana babiri b'abakobwa Mukansangwa Ariete na Mahoro Queen Mbayire avuga ko yatarabutse yibungesera yagaruka agasanga umugore yaragiye n'abana bajyanye hashize imyaka irenga 10 ntarongera kuba kiryera arabashaka mu kiganiro agasaro kaburaga
nahise abana babiri yaratwaye abatwara mu gihugu cy'Ubugande amaze kinini najyaga kubona nimero yakoreshaga za telefoni najya nadukoreheje nazo noneho iyo nimero yahise ayikupa kuva mu kwezi kwa mbere nukuvuga we abana arabanangira ntashaka kuba yatanga amakuru yabo ndetse nubwo namubajije abana ibindi
none se yavuye mu Rwanda yavuye iwawe agiye i Bugande yahukanye asubiye iwabo niki cyatumye ajya i Bugande
yavuye mu rugo rwanjye ahita agenda direct mpaka ahita yambuka ntabwo yagiye iwabo ntiyasubize ate uretse ko yasohotse mu Rwanda mu rugo rwanjye ndi mu Rwanda nyine agahita acaho yacize inzira za Kanya
yagusezeyeho yakubwiye aho agiye
yagiye atorotse asahuye mbese
yasahuye ibintu asahura n'abantu
mbese yasahuye abana ibintu byo nishaka kwa
yego
ariko yasahuye abana njyewe bamwe ntamfasha kugira ngo ubwire bamenye n'abantu baherereye inyabuko we rwose ahinduka ariko na telefoni yari igurutse njya mara kumenya ko izo nomero nazimenye ahita yifunga rwose niba arayikuyeho niba atakiyikoresha sindizi
none se wowe iyo mwavuganaga atarayikuraho iyo telefone wumvaga muvugana afite urugwiro muraganira n'iki mwavuganye gihe mwavuganaga kuri telefone
ndarugwiro twavuganyeho rwose ikintu yakoresheje nakoze ni ukunyaga yagiye anyaga adashaka rwose no kuko namenye n'akarere aherereyemo
muri make yavuye mu rugo rwawe mutonganye mutumvikanye reka noneho tubivuge ikinyarwanda reka tubivuge ikinyarwanda kera mu kinyarwanda iyo umugore yahukanaga agasubira iwabo umugabo yashakaga inzoga akajya kumucyura akamugarura mu rugo wowe umugore wawe avuye mu rugo akahava ajyanye abana ndetse ntajya iwabo akajya mu kindi gihugu wigeze utekereza avuga uti reka mukurikire njye kumushaka mugarure mu rugo ibyo warabikoze
nagiye iwabo
yego
iwabo ntiyahageze we yagiye direct ahita yambuka igihugu ajya mu kindi kandi nabe ari iwabo yabaye unyaga yagiye anyaze ndetse neza abo bana ibindi byose nta n'abana bivuga ariko mbese yashatse kunyaga abo bana gusa
hanyuma si yuvugana na basaza be yuvugana na nyina na bene nyina bandi wumva ikibazo cyawe bacyumva wumva nabo bibaza uko yagiye cyangwa se baravuga bati awa yagize imana aragucika
mbese ko rwose bangatse ahubwo niwe no gushaka kuba banandinduka bakigira umwana wacu nicyo kintu bakoresha
ariko se nabo ugasanga batazi aho yagiye cyangwa barabizi bakabiguhisha
barabizi bakiraza inyanza
Mbayire Bertin kugira ngo ngufashe
nkeneye yuko tuganira nk'abagabo ikibazo kugira ngo umugore wawe ave mu rugo agenda ajyanye abana ntagi wabo aguhunge ajye mu kindi gihugu yahavanywe n'amahoro
agara amahoro ngo rero nubwire
yego
yigeze cyane mbese yagirira n'ibindi naye ahubwo ndonye ko bije gukomeza inkunanya aho kugira ngo abantu tumarane bitama kumubisana nayo azonye rero amaze kubona bukanya ko kutonda hari noneho ababonye inzira yo kugenda ariko yakabibona kabase nubwo yari afite nyine ipfango ahe afite nyine ipfango ahubwo nabonye itinzeje baba nayo noneho mbonye agiye ngo ngomba kugira ngo ngaruke nje mu rugo rwanjye
igihe wari wigiyeyo wagiye kuba umuhaye amahoro makeya nta handi wasanze andi mahoro nta wundi mugore washatse nta yindi kidobya yinjiye mu mibano yanyu na n'ubu kuva umugore wawe yagenda uracyari mu rugo uracyamutegereje nta wundi mugore washatse
ndakubwira ngo ndibye nyine kuri munsi nta wundi ndibye nyine ariko narabitekereje ahubwo rero mu kwiga ukuri kuko yahaguruka yaba imbyaro ijanjuru rero ni ngombwa afite icyo yagezeho n'ubundi ahubwo ikiri cyabayeho ni uko atanga amakuru y'abana bamenane basura cyangwa se ngo anangarwe n'abana bane byibura kuri bo twabyaranye nabo yari akuze ni uburenganzira bwe bwo guhitamo icyo akora
umudamu wawe umugore wawe ubu niba kumva muri kano kanya hashize amezi atari make mutabonana niba kumva muri kano kanya nk'umugabo bashakanye bakabyarana abana mwabyaranye mahoro mubyarana mukansangwariyeti uwo mugore mwabyaranye niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira cyamuhumuriza cyatuma noneho anavuga ati reka n'aba bana mbamwereke reka yenda nawe musange mubwira ijambo ry'urukundo mu bana wajya kumubwira akajambo k'urukundo niki wumva ushaka kumubwira cyamuhumuriza muri kano kanya yego
ni ukumubwira ko ari umuntu twabyaranye twashakanye kandi abana bacu turiye kumenya ababyeyi babo bombi rwose yaba yaranashatse ibyo si ikibazo kuko ntawe nta n'ubu bitabera yambara akagerageza ku nzu yanyohereza inomero z'abana nanjye nkazanamusura nabo bakazansura abo bana
ibyo ni ijambo ry'urukundo ibyo ni ijambo ry'urukundo ndahamya yuko umudamu wawe umugore wawe Marcelli na Mukakibibi ko yaryumvise nzagerageza kumushaka kugira ngo nawe muganirize numve ikibazo cye numve icyatumye ava mu rugo iwawe nk'uko ubimbwiye ubundi akazi kanjye hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga ntabwo ari uguhuza imiryango yatandukanye bivuye ku bwumvikane buke bw'imiryango nshaka baburanye n'ababa ariko kubera ko utazi irengero rye utazi abana bawe aho bari nzagerageza kugira ngo ndebe ko nabafasha kugira ngo wongere ubone abo bana kandi ineza yongere irangwe hagati yanyu nidushobora nzaba ngira Imana ndagushimiye rero kuba wihanganye kandi ukaba ukomeje kuba umugabo uguma mu rugo rwawe utegereje hanyuma icyo tuzageraho tuzakubwira ngahure Robert Mbayire ugira amahoro kandi ndagushimira kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
n'abandi bafashe rwose karekarubaye neza
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro ka Buraga Rishari Karera atuye mu karere ka Gasabo i Kigali ese wabo Habyarimana Telesfor yitabye Imana mu mwaka w'igihumbi 1994 uwo bavaga indi imwe ari impanga Harerimana Onesfor yaramaze imyaka 5 agiye muri Amerika amakuru ijwi rya Amerika ashoboye kumenya nuko nyuma ya 1994 yabaye hafi y'umuryango we aramira ababikeneye abinkingi y'umuryango kuva mu mwaka wa 2010 baramubuze nta gikoma umuhungu wa mukuru we bavukanye ari impanga Karera Rishari yitabaje ikiganiro Agasaro ka Buraga amushaka
njye nshinze mu kiganiro Agasaro ka Buraga nagira ngo ndangishe data wacu nabuze hashize igihe kitari gito nta makuru yemeye
so wanyu yitwa nde wamuburiye he
Data wacu yitwa Onesforo Harerimana Na akaba yaragiye mu mahanga kera muri 1990
Ajya mu mahanga ya hehe ari mu cyo gihugu
Ari muri Amerika
None se ko numva uzahwari ikibazo kiri he ntabwo umuvugana wamuburiye irengero byagenze bite
Numva duheruka kuvugana muri 2009-2010 twavuganaga kuri telefone nuko sinzi ikibazo cyaje kuzamo biba ngombwa ko akuraho telefone na email nayo arandika ntasubize bintera ikibazo rero kugeza na n'ubu kwibaza nk'ise yaba akiri muzima yaba ari amahoro nibaza ibibazo byinshi nicyo cyatumye nza mu kiganiro Agasaro ka Buraga kugira ngo ndangishe nanjye ndebe ko nagira amahirwe yo kumenya amakuru ye
Iyo umbwiye ko ari so wanyu ni we mukuru kuri so cyangwa se ni we mutoya
ni we mutoya bari impanga na papa wanjye umbyara
yego
bari impanga papa wanjye we yazize jenoside muri jenoside nuko we yari yaragiye impanga ye rero ari we mutoya we yari yaragiye muri Amerika muri 1990
ubwo se kuva icyo gihe cyose amaze no kumenya ko impanga ye ubava indi mwe mukuru we atakiriho ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda ngo aze no kureba uko byagenze
oya guhera icyo gihe ntabwo arabasha kugaruka usibye ko mbere tukivugana mbere y'uko nyogokuru wacu apfa yari yarabishyize muri gahunda y'uko ashaka kuza nakabonera akamusura kuko yarabimusabaga cyane nyogokuru
hanyuma se iyo mwavuganaga wumvaga hari impungenge agaragaza wabonaga se adashaka kubavugisha ari nkaho mu bimuhatira iyo mwavuganaga wabonaga ikiganiro cyawe nawe kigenda gute cyabaga ari ikiganiro cyuje urugwiro
yego rwose cyabaga cyuje urugwiro amubwira ibibazo afite akamfasha na famiye yarayifashaga ubwo cyakora kuva nyogokuru yitaba Imana yacitse intege cyane ndakeka ari cyo kintu cyamukozeho cyane nanone ariko mu biganiro twagiranaga byo byabaga ari byiza numva nta kibazo nari afite numva ari amahoro
iyo mwamuhaga amakuru yo mu Rwanda mwumvaga mbese ari amakuru wamuhumuriza atamukura umutima
yego yabaga ari amakuru meza nta makuru mabi twigeze tumubwira usibye nyine ayo makuru y'abavandimwe bacu bagiye bitaba Imana gutyo nibyo twamubwiraga ukumva atatishimye birumvikana ariko papa ndagukunda rwose gerageza umvugishe menye ko ukiriho kandi rwose mpora ngusengera natwe turagusengera twese mu rugo Imana iguha umugisha aho uri ijya ikurinda ikongerere mu byo ufite nzishima cyane urubishe nongere kumva ijwi ryawe rwose kandi nameze minsi ndabashimiye cyane murakoze cyane Imana ijya ibaha umugisha mu byo mukora Imana ibaho ibahezagire n'ikabara urundi bavuga
urakoze cyane nawe uhezagirwe kandi ugira amahoro y'Imana
niro cy'uyu munsi ntano tugisoreje mbashimire mwese abaje mukadusangiza inkuru z'ubuzima mwifuza ko bwaba bwiza mubonye Agasaro ka Buraga aho muri hose ku migabane yose y'isimwe mwaburanye n'abanyu ni mugane ijwi ry'Amerika nimero mwakoresha mohereza ubutumwa mukavuga umwirondoro wanyu n'ikibagenza ni yingiyi ikurikira 001-20-27-4-6-1-0 ntidufite umuntu witaba telefone y'umwanditse nitwe tubahamagara mwese abaduha amakuru yabo mwumvise dushakisha mu kiganiro ndabashimiye mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana